ipilaza izidliso mjokweni impondo izithaza mina ipilaza izidliso mjokweni impondo izithaza mina ipilaza izidliso mjokweni impondo baba ngafuni nganike inkinga Yazingabali sinyawo sesonke Abanga ngifuni nganike inkinga Yazingabali sinyawo sesonke Abanga ngifuni nganike inkingo Yazingabali singanye sisibanga kanene Isithaza mina iqilaza Isibali suboye inkomeni Sayo, ukuthi ngiyaphumelela bayahanda abaningi abangithandayo. Into engichazayo, ukuthi ngiyaphumelela bayahanda abaningi abangithandayo. Abengizamakwele joke, akukho nabathanda into encane Abengizamakwele joke, Abukona abathanda into encane Abengizumkikiza intombilo Bazikho negcwala ngento encane Abengizumkikiza intombini Bazikho negcwala ngento encane Abengizumkikiza intombini Bazikho negcwala ngento encane Abengizamakwele joke jo Akukho nabathanda into encane
Yeah.